baby, ngiyakuthanda. Hey, we do what they used to do, ngiyakuthanda. Hey, ngicela ukhulule inhliziyo, baby, ngiyakuthanda. Hey, we do what they used to do, ngiyakuthanda. Hey, ngicela ukhulule inhliziyo, baby, ngiyakuthanda. Hey, we do what they used to do, ngiyakuthanda. Hey, ngicela ukhulule inhliziyo, baby, ngiyakuthanda. We do what they used to do, ngiyakuthanda. Hey,
pull up my baby, ngiyakuthanda. Ngizokushada, ngizokutshela abangani, ngiyakuthanda. Ngizokushada, uyobusa umuzi kababa.
We do what they used to do, ngiyakuthanda.